Authentic Records.
It's like that, y'all. It's like that.
Tulisikia kodi, kodi. Watu wakaona kama utani. Wapo walomwaga pochi. Wakisi mambo kazamani. Hamna bongo batimbaya. Squeezy bongo kama yame walotamani. Nende ulaya, leo na wali kanyumbani. Jowone alfajiri ya kuamkia mbugani. Tushangai shangai nyani. Lanchi tuende Zanzibari. Na shukuru atupigani. Inchi bado ya kijani. Ni wampie tu wapinzani. CCM number one.
Baba huyo anarejea.
Chali eti wanalia tumewaonea. Kumbe nchi naendelea na Watanzania wanajionea. Samna kuongea ongea tu zingua natokea. Kaune jua umekosea kazi huna ishapotea. Ni bonge la sherehe nderemo na vifijo. Hata bila ya campaign tungeshinda kwa kishindo. Piga vigeregere leo ni siku ya wazalendo. CCM mbele kwa mbele hakuna kuacha pendo.
Baba huyo